This is an MUT Radio podcast.
Kusho kumnandi kanjalo bathi ke icebo lakho Nkosi. Wena bede khona umuye ngakuliqeda. Ngiyathanda nje ukuthi ngibingelele icebo likaNkulunkulu Gospel Group ngiphinde ngamukele kumsakazo wethu namandla kakhulu MUT Radio. Ngiyacela nje uyedwa nje sondele eduze kwemike. Akwazi nje ukuthi asitshele ukuthi ke ningobani icebo Gospel Group and where do you guys come from?
Ngibingelele kwi MUT registration khulumayo uthando lwenkosi wakakhathi Sibongo.
Sihamba
ke sicebo likaNkulunkulu musical. Ngokuhlala sihlala khona la eMlazi space ka U section of uMlazi lapho sirehezela khona sebenza esikoleni esiphingi. Ngokufisa nje ukusibuka nje uzosibona sipractice siyatholakala khona lapho. Ngama Fridays and Sundays from 3 to 5.
Thank you so much for all this update. Ngiyacela nje ukuthi ngibuzeke nje engizokwazi ukuthi ke asikhanyisele ukuthi ke igroup yaqala nini and yaqala kanjani.
Ngibingelele abalele emakhaya, sibingelele isiteshi sakazo.
Yes.
Siyabonga kakhulu ukumenywa namhlanje ukuthi sibe ingxenye yalolu hlelo. Okhulumayo uLungani wakaSikhakhane.
Yes, Lungani Sikhakhane.
Ya, icebo likaNkulunkulu ke leli siqale beku 2020.
Mm.
Kwaku April uma ngingaphosisi.
Yes.
Mhlambe kwakula ku 21 ukuqala nje ukuthi khona into ekuthiwa icebo.
Ngoba phela ngiyakhumbula ngo-2020 kwakuyisikhathi se-COVID nahlangana kanjani, ngoba phela nje kwaku-streets kakhulu when it comes indaba zokuhlangana ukufoma izinto ezintsha.
Hayi, ngokusizwa kuNkulunkulu sahlangana i-COVID isindlu isingakabi khona ukuthi mhlambe singasivaleleke isikhathi esiningi.
Okay.
So kuthe mangabe sekuqina imithetho ke sama saphinde sabuya futhi mangabe sekuthe ukuba ngcono.
Yes. It's all clear. Engithanda ukuthi ngikwazi ke because I believe ukuthi the question that I ask here it's for umlaleli lapha ekhaya othi nje namhlanje ufuna ukulalela i group icebo likaNkulunkulu ukuze ngizokwazi ukuthi ngithole nami i courage as mhlape ngiwumuntu osafisa ngene kwi industry. Akhona yini ama challenges lapha enahlangana nawo endleleni nisaforma yona i group. Noma ke nje e group nje as a whole mhlape ukuthi ke kunezinto ekufuna ukuthi ke nosafuna ukwengena ayiqaphele siyama challenges.
Yebo khona.
Yes.
Ukhona. Ngicabanga nje ukuthi yona yonke into ethanda ukuba yinhle noma ethanda ukusiza nje noma eqoqa umuntu ihlezi izoba nayo challenge empilweni uma ngabe nje isaqhubeka.
Yeah.
Noma nje ukuhlangana kwabantu abangaphezulu kwababili i-challenge akwenzeki ngabe ibikho ngoba sisuka endaweni engafani.
Yes.
Ikhuliswe ngendlela engafani. So mangabe sesilaso sekumele sibe into eyodwa. So kuphinde nalokho kube ichallenge because indlela esiyona mhlambe kwesinye isikhathi ibuye ingahambiselani kodwa ngenxa yokuthi ke suke sinothando lento esiyenzayo. So sigcina sikwazi ukuthi sibe into eyi-one.
Yes.
Nanokuthi ke kwesinye isikhathi mangabe sisaqala nje ama challenges ebesiba nawo abazali bekudingeka mhlambe kube nama performances esiwathola ebusuku athola ukuthi a late.
Yeah.
Abanye abazali kube nzima ukuunderstand ukuthi ingane yentombazane isizophuma ekhaya.
That is so challenging. Yes.
So ugcine engasebenzeki kahle kodwa ke siyabonga ke manje ngoba sengazuthi bayabona ukuthi ngokubona umsebenzi mangabe uqhubeka nangokubona ukuthi abantwana bayakwazi ukuthi mhlambe bayiphathe ngoba siyakwazi nokuthi sifundisane masisodwa ukuthi mawumntwana uzama ukuthi ekhaya ube umntwana ozothanda ukuthi
uzibeke kahle nawe ukuthi uzothandeka nalento.
Yebo, ukuze noma umzali sekudedele kudedele khulekile ngoba uyazi umntwana mayela ekhaya
uyayenza
lento.
Yes, siyabonga kakhulu. Ngiyacela nje ukuthi before siqhubeke ne-interview principle nje umucu ukuze sizokwazi nje sithi nje vroom because siyabona ukuthi hayi kona ke isekuvele kwagama nxeka ngale ndlela igama nxeka ngayo.
Oh Nkosi Yeah.
Hola, mzalwane. Hola.
Because it's written in Jalo, it's scriptural. We have to forgive. Labo gabasona was so was not a settle because in a pandle with his toilet in a pala, Agna Gwente with Ungulungulge as combo lege. Ganiganje, it's 48 minutes after the hour of 10 here in MUT Radio. And yes, I'm just pinde and get Kobe Genje Nayogem, interview and Vagalo Kogebesegem, as it's Hola Genje, Ulo, Omnadiga Kuluge. After the break, he see Buyege, and as we get less Lulego from Itabulan Gulugulu Gospel Group, Ganiganje, the meaning one of the so it's Hola Naganja. So make sure what you stay tuned lamsakazweni wethu ku on amandla kakhulu ngicela nje ukuthi ke ngibuze nje ngevision mhlawumbe ukuthi ke in 5 years nilibona ke icebo gospel group likuphi and enikephi
hey kunezinto ezikhona ukuthi kubalekile mangabe senza into siphinde sibe nevision
yes
so ukuqala nje sithi siyahlangana mhlambe ziba khona izinto eziningi but ivision igcina ingashintshanga so sifisa ukuthi ngelinye ilanga sibone mhlambe lo msebenzi esiwenzayo ngoba sikuthatha njengomsebenzi
yes
akuyona nje into ukuthi mhlambe siyahlangana ngoba nake sinamaphimba mhlambe amahle siyacula kodwa nje kumsebenzi siyafisa ngelinye ilanga ukuthi mhlambe kube into esiphila ngayo
yes
ngelinye ilanga sikwazi ukubeka isinkwa phezulu kwetafula
yeah
ngoba kumsebenzi ngoba mangabe sila sidinga isikhathe siphelele
yes.
So mangabe kumsebenzi sazi ukuthi siyayinikela kuwe konke sikwenzayo sikuthatha as umsebenzi so ngicabanga ukuthi ikhona sikufisa ukuthi nje sikube umsebenzi esophila yeah. Ngawo nje inguna phakade
yes siyabonga kakhulu sophusa manje emculweni evaloko siyabuya ke na kanjani nezwi lesiluleko from iqebula nkulunkulu gospel group and also imniningwane here in MUT radio bolika iqebula nkulunkulu gospel group khona lemsakazweni wethona amandla kakhulu kanti ke nje bahamba kanjalo it's time for the details ukuthi ke ma ufisa ukuthi ke uxhumane nabo ke abazalwane becebo gospel group noma ke abaculi becebo gospel group ungakwazi ukuthi ke uhlangane nabo kanjani so I asked you to prepare yourself ipeni nepepe sandleni ukuthi ukwazi ukuthola imniningwane phela ukwazi ukuthi nawe uhlamulise indlela yakho yonke into nje ivele be bright ibe right kanti ke nje ngiyathanda ukuphinde ngibingelele ngamkele emsakazweni othona amandla kakhulu
Siyabingelela futhi siyicebo likaNkulunkulu.
Ngiyacela nje ukuthi uvele nje usiphe imniningwano la emsakazweni wethu namandla kakhulu.
Okay. Siyatholakala laphayana kwi-Facebook page at icebo likaNkulunkulu Musical Group. Sinde sitholakale kwi-Instagram, same thing, icebo likaNkulunkulu Musical Group. Phinde sithole kwi-TikTok under the name of at icebo likaNkulunkulu Musical Group. Inamba esitholakala kuyona uma umlaleli kungabe kuwukuthi unesifiso sokusibiza kwenza umsebenzi, sitholakala ku number ethi
074 614 614 34 34 21 21.
Ngiphinde futhi
074 614 614 34 34 21 21.
Yes.
Ubesho ngamnandi ke kanjalo ke, so uyakwazi ukuthi ke ulithole nje licece, bayasho ukuthi kusakhona isingilo kamanje, kanti ke nje nakanjani yeza ke maduze nayo ke album. Ngiyathanda nje ukuthi basinikeze the word of advice, basivalelise nje ngezwi lesiluleko, izwi nje esizokwazi ukuthi ke umlaleli lapha ekhaya kwazi ukuthi naye aphile nje namhlanje kuyisonto ngalo.
Sibingelela abalaleli, angeke ngithi nje egameni lika Jesu akasengisho, yebo. Kuthiwa asiphe izwi lesiluleko.
Yes.
Esingakucela nje kakhulu, mhlawumbe angiqale kuloko thina ngoba kuwumsebenzi wethu, ukuthi sicela nje ukuthi mangabe ungumzali, siqale lapho ngoba sike sibe nenkinga masekuza kubazali. Sicela nje ukuthi mangabe ungumzali, mangabe kukhona sengazi ukuthi umntwana uyalibona ikhono.
Yeah.
Angacindezeleki ngalo. Ngoba siba nenkinga kwesinye isikhathi ukuthi noma ekhona amakhono kodwa manje into ekhona uthola ukuthi ekhaya kunzima ukuthi livele ikhono lakho ngoba abayi understand le nto ekhaya. So bese ngacela nje umzali onomntwana onekhono angamvalele khoneni, amdedele mangabe kukuthi mhlambe kunento afisa ukuyenza ngekhono lakhe. Siyacela nje ukuthi ke mangabe kule msebenzi kubona bonke nje abafisa benze imsebenzi yokholo ukuthi bayuhloniphe kakhulu. Ngoba ku-representa iqembu lokho noma sambe emgaqweni sike sithina, noma uhambe emgaqweni awukuhambise ngendlela ukuthi noma usubonakala ngelinye ilanga kuthiwa lo mntwana kanti owakuyicebo noma ehamba nje ekephi uyabonakala ukuthi no umntwana owenza into e-right. So besingacela nje ukuthi abantu abasha bazame ukuthi bayiqoqe baphume nje ezintweni eziningi, kuyaphileka nala kamusic. Noma ungakwazi ukuhlabelela uthando malukhona, uyakwazi ukuthi ufike ufithe la uyithola indawo yakho, uyithola into ozoyenza. So nje singasho kanjalo ukuthi abenzi abaseyidakamizweni abaphume, nalabo abakhona mhlawumbe ngenze sibangena bekwenza
yes.
Kodwa masula ngaphakathi ekhaya ufike uthola imfudumalo, ufike uthola izeluleko bese ugcina uphumile. So nje kanjalo yilokho nje singakusho namhlanje.
Siyabonga kakhulu, siyabonga nje kakhulu nge-advice izwi lesiluleko leli from Icebo Gospel Group, one of their members. Bathi ke nje kubalulekile kakhulu ukuthi ke bazali recognize abantwana benu, nibasupport, nibaseke, because ekugcineni inina futhi enizokwazi ukuthi ke nivune the fruits of ukubekezela nakho konke nje okuhle. Kanti ke nje ngiyathanda nje ukuthi ngibonge kakhulu kulo Icebo Gospel Group, and also ukuthi nje may God bless you, may God protect you, and may God be with you. It is our prayer as MUT Radio.
This is an MUT Radio podcast.